Kittens.
Joy.
Jay was again.
Beat your messes.
Oh, my baby, dance, dance like that. Baby, dance, dance like that. Oh, my baby, dance, dance like that.
Sound boy.
How many took her on my mind? Napenda kitu mwa chai 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 chai. Nimekupa mbawa fly 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 fly. Urembo wako oh, nikikuona inadunda ro. Tabasamu lako oh, sijiweze mimi kavako. What can I do without you baby? Tanga kuku nani, are you ready? Niko namba tupaye ngani. Ati moyo wangu, mimi umekumbwa na kitu gani? Yani siwezi bila ya wewe maishani. Hizi zia kama utamu sukari guru. Nisha kuwa sijiwezi, acha tu nipige ndu.
Kwa utamu wa mapenzi, niende wa